yeah, 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 yeah. B Classic 006. Baby wakikwambia ati mimi sikupendi, waambie ndo wameokoka moto na tena hauzimiki.
Oh no 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 no.
Wakinona nalia, mendo limefifia, na kutwa na kula nao, kumbe wanazochuki, wanazochuki. Meli kianza safari, uwezi geuza, hata kama una nguvu kiasi gani. Na ushi kumpata tancheze na yeye.
Oh na yeye.
Doni shaunja asali, kwanza ilivo tamunta ya chaje. Apo ndo pagumu, kwanza na kusi baby, one kumuke na polala. Ujue wendo napenda, na siwezi kudanganya. Upendo wako wewe, umezidume nchanganya. Ifadhi yangu ni wewe, chone usije nikana. Roho yangu hani, imejawa na bashasha. Sema wataka nyimbo gani, ilo ni kumbuke milele. You are my valentine. 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 Mapenzi mawingu tayari yamefunga, cha kututenganisha sioni, mana mikwako nishatua. Your love umenishika kwenye koromeo,
mahaba umyazidisha, huko kwingine ntake nini mie.
Swala lako wewe limekuwa kama langu mimi, swala langu mimi limekuwa kama lako wewe. Kwanza na kusi baby, one kumbuke na polala. Ujue wendo napenda, na siwezi kudanganya. Upendo wako wewe, umezidume nchanganya. Ifadhi yangu ni wewe, chone usije nikana. Roho yangu hani, imejawa na bashasha. Sema wataka nyimbo gani, ilo ni kumbuke milele. You are my valentine. You are my valentine.